gods have arrived. The gods are back. Sit the fuck down.
Okay, masenze kanje sibenzele phansi simaqinezele sifake ipressure nswepho singenele gasi ngathi balele simavuse bonke sigalele amanzi khaze masenze kufika uNkulunkulu ukukhala abahlali bathi masiyeke my be the bad as a gold kid and I'm still a legend illest rapper back with the biggest threats and is in his pocket I'm in my bag it's a Louis V and then I'm in my wallet nigga stop it look man I've been a topic and still I'm on it I'm never lazy if you owe me then you better pay me stronger man I'm ready for the win and ndiyaqonda amamedi singamla Sphunuka ndiyaguquka cause I'm clever maybe Shaya ngela kuthi cause my Xhosa bag is never empty Then I maybe why you niggas falling in the streets Let me raise the bar high cause I've been dropping it a bit Keep talking we walking with the hyenas retreat Nigga this is my jungle I'm the lion in this bitch Yeah ngubisto lo usimba nani bububububese Xa sendlaka zitshomi yakho yazi ngichithe isithukuthezi Ndiza nezinye zami zinja sifika sikuthomedi Wena ungena emacerheni ugqiba ufika ufuna uchezi Yima ngawumisa inqono man ukutheni ngethi awusibona Nesihleli namajoni sibizokoka siyeke singekaphophi kutheni ungenagoni ekuhlinzwe inyongo heavy ntwana qosho made bangaboni fihla londa sihlebi namantombi thina In Cape Town we don't need your fake love Better chill and take five You don't keep the same crowd nigga You been a lame and you're still the same guy Usishumane but you act like you a king with eight wives Eva I bring hell to your bitch ass kings I'm being tapped in I'm all about the big bag these Loud mouth niggas still yapping cheat chat please But when I'm around they whisper like The yin yang twins, they speechless, yeah I'm back with the bad boy moves So back off, I'm like a landlord where bad boys groove I'm in a Porsche, I'm like Will Smith on bad boys too Then drive away with your bae, that's what bad boys yeah. do
Nigga Ema niki niki zintanganye zindala zombini Owayethe bhute nkwenkwenu uzothisise ntombini Kuyele unyana kandlunkulu azibabona bazothini Xa nithwalise isithaba universe ngaso sosibini Ngathi sisebenzise umuthi kuteam lotikoloshe Kwezenkcubeko nakwezobugcisa sitho ngqongqoshe sibambeni Kuyini naloma hashenu nwaqoboshe sisezophatha kude kubuye uYeso kokhongolose bangqoma ngonqola kwephi beat indicisha clean ugamba kubona ke kono kumamela siskill yazungamla xa ibhodelwe ushiyeka newheel ngaphudaki xa ibhodelwe ushiyeka nebill but ankholapho aphone koyonse Cape ndiye Cairo nqonde Egypt kwipyramids ndiyovusa uFaro nyusuphondo lweAfrika ndithi makube njalo izulu liyangqina lithungu wambuzani kubawo ihistory yazirepeata even if ungayidi Ndikusobela ipicture usibona isimo siyatshintsha Nqungwe ngabaphantsi kophezulu ndiyasifihla ndirhuqa umkhosi wamanatsi ngebhanti bandibiza idla Xa seGreenweaver I don't deal with emotions Xa ndiring iva ndiba yipoetry in motion Xoxa strophe hit kuphuma ifire emojis So if unebeef ungaza nayo ndim umoji Basop igame ishushu ungadlali careless iXhosa hip hop siyoneke kwezinye ii-levels We call in the shots ize ngetray ibhabhi henesi sithaba tishort Nina sinthungeli lekes Spaza gos, ngespaza siros Fuso lazaro, underdogs We above the law, kukuzo number 4 Sngala ngos, nkala kho, isbuzo sbanda mbo Siyawa mo, kala yo, konyiwe nomkanga to
Sifadalata siyabalanda ngumasikanda ganda Nphume kapa, you from the east, awusazi slap iside Nithathi chance unbuze k T.O.P. we archetypes I'm a killer guy, I kill a crowd and be like Jeez I'm nice, marako way Isendim uambulo dle Ndise empunzwe, ndikeche, awunolenzi ten Ndi atile che, pati chain, ndisalkakile Ndimu kapitain, kapatil, ndibakwaitile Ndibapatile, nonke kumni ngama apile Alunwe abe kwang atam no efa epaipile I 3 months gap, yiyo isesikhale Esicela uzimamele nobulale ezinyaweni ngobuzi Tshisela imbiza yo myeke napheke Utya magrizi ye yo beke libeke Uziphyaka zishushu mnike nifolo kwicephe Uyafoza kodwa unamdiza hyper wokazi khawuyeke Raps ziyabanda yo dlala ngomkhenkce Flow yam lizinki yo more like inkcenkce Susa ndikubeke sufuna ndikulenxe Awunokhompyutha nam ngqo sikusuku unqoma into enhle Nginyimpempe nansi ibhizi yakho into ente Vele udede Yeast back ikheke makusheshwe ngoba ndim ingaphephe Nosikushenxe ngwela ndiyingwele cheche Now back at it, I'm back ready and mad heavy God damn it, angry, I'll v-mash you like Jam Alley I mean okay, Dallas pushy number, swim sodwa I can't do it any cause we both know when you work nodwa But I got a look, ngucumbelele by shores And I forced any flat, njengesifuba sikanonga indoda Sinigaya ingoma, Game of Thrones, khala sams isigora Sibadala kuleway, back suppose bathina sigaya indodla We be chowing beats like gram gram tree, kwam kwam kwi Krinky licky gram gram bridge And we be killing shows more like shwam shwam shwi Mwam mwam see, she in the owl like bye bye peace
That would be all my people. The gods have spoken. You may go back to your places now.